marafiki zetu, twende nao sawa. Walete mashabiki zetu, twende nao sawa. Walete waje kwetu, twende nao sawa. Walete hao ndugu zetu, twende nao sawa.
Toka enzi nasema hailipi,
nakunielewa.
Paka sasa nakonga mashabiki,
nilichelewa.
Ona wana wanajiuliza, navyo waumiza, na wakimbiza, na ngata na kukuliza. Bado mengi watajiuliza, au nyugiza, na wakimbiza, na ngata na kukuliza.
Oya wananguwe, nindo raisi wedu, na ilindo goma lenu, nisikizeni. Oya wananguwe, nindo raisi wedu, na ilindo goma lenu, lirudieni.
Walete marafiki zetu, twende nao sawa. Walete mashabiki zetu, twende nao sawa. Walete waje kwetu,
twende nao sawa.
Walete hao ndugu zetu,
twende nao sawa.
Wacha tukoshe mtima,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Every day si tuko happy,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Wiki, mwezi, mwaka mzima,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Tuna jokes si tupaloki,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Season hii ni mwendelezo, yeah. Mana life ni kukaza siyo tezo,
yeah.
Kikubwa ni kusambaza upendo, sifuge fuge chuki bana fata melekezo. Nana tajifanya au siki, umziki legura mbaka VIP au pipi, tushaka mata kikiti. Na leo si uko na master do MVP.
Maisha ni safari, tumetoka mbali, tumepewa kibali, wacha tu celebrate.
Maisha ni safari,
tumetoka mbali, tumepewa kibali,
wote tusherehe.
Walete marafiki zetu, twende nao sawa. Walete mashabiki zetu, twende nao sawa. Walete waje kwetu,
twende nao sawa.
Walete hao ndugu zetu,
twende nao sawa.
Wacha tukoshe mtima,
tuna enjoy.